And what is what? You're now listening to the sounds of DJ Benja.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
You're now listening to the sound of DJ Benja.
Okay, I juggle. I take a two. Well, I take a two.
I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two. I take a two.
Got my pens in Elizama. The white man can the zangu day. Slit him out what I to pick a summer.
And if he head to an ip and back a brain. Baby choke me na let him back a chain. In the yake solo highways you grind a chain.
Still for me the new father.
He's the grind a thing.
Hey, I take it to some what native man's always he live without. I miss how what he talk as if I live without. Ha! Fly look on a south side. Talk a south wound a bed.
Okay, I juggle, I take a two. Okay, I juggle, I take a two. Okay, I juggle, I take a two. Well, I take a two. I take a two. I take a two. I take a two.
Sikukupo kupata we mdoli. Kwa jili yangu Mungu amekushusha.
Kitu mungu
ndo ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye sambuza. Kichugu
mshigo na toroli.
Adi muo inataka
pasuko.
Msupu mwenye macho ya goroli. Rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't lie. God, you know you change my life. Usije nikimbia tulia milele niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama siemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama siemi.
Give me the sheet. nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Niki, zime nishika yo.
Yo, pull up, pull up.
Zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chain, kifute kinge. Adiko brain, kitamu ki. Sayarei, nikiki. Adiko vein, ati washaki. Nyo kende chain, kifute kinge. Adiko brain, kitamu ki. Saya reini kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nukivuta. Na mamore wangu wote swana penda kusi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuinadi zina fatu ziende. Ziki kama, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mi, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kau chui kajua. Mi, kani beat na ua. Mi, kani shash na jua. Mi, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani dead, tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madakarua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono upati tuma demwa kishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chorea sambu imetengenezwa na nyama ya chura. Ai, ai, nai wake.
Lamba lila lolo.
Nai wake, nai wake. Nai wake. Mi, kani beat na ua. Mi, kani shash na jua. Mi, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kau jui utajua. Mi, kani beat na ua. Mi, kani shash na jua. Mi, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kau jui utajua.
Niaje Empress, naitwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dago. Juzi nilikuwa ndani kanjo. Kesi yangu ati mini boy vajo. Imekuwa siku mingi tu msako. Mi upatanga malapa nsivako. Na mademu wangu wote ni wangambo. Mini one time kila kama Rambo. Kanambo na madiaba za manjaro. Manjaro na madiaba za kanambo. Mahanda stuki kulanga mavado. Pitia mtani ni kwenye
shema. Now this is what a real DJ should sound like.
Naiwake. 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 Naiwake.
Mi, kani beat na ua. Mi, kani shash na jua. Mi, kani vajo nyanua. Kani sape na fua. Mbaka uchui utajua.
Mwana mkuna jili memukuta pele. Micheza selina kucheze ya nanywele.
Mwanza kama penze menizidia. Kinyo chenta kufata ninginia. Kwa yako mapenzi na kunyubia. Mini lewe.
Hallelujah. Put
ndi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mimi ni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take. Ni take nye ni take. Una security. Kama pepo zangu zina papuleti. Hapo juu baby papuleti. Mweza kuchini nifanye kama kulisheka.
Ebwana mkunaji limemkuta pele. Michezo Selina kucheze ana nywele.
Haleluya, utasema haleluya. Haleluya, utasema haleluya.
Mapenzi ya Kiswazi
umeyombea nikakupatia basi mpenzi iwe siri. Umeyombea nikakupatia basi mpenzi iwe siri.
Mapigo tapishana usije kunatana tukatoa na maana yani wewe.
Kitambo.
Now hear this.
Now hear this.
Ningekuwa sipo kitambo. Yesu meni hurumia.
You're now listening to the sounds of DJ Benja.
Ningekuwa sipo kitambo. Aye. Idunia imejawa mambo. Ningekuwa sipo kitambo, ila umenizungukia. Unavyonipenda, 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 unavyonipenda. Damu, nimejawa madhaifu. Lakini upendo wako Yesu umeshinda dhambi nguvu. Mimi ni nani? Umenipenda kwa nini? Baraka zako niamini. Zimenifuata mimi. Ningekuwa ni binadamu na madhaifu yangu singekuwa mtu leo.
Tufanane kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoye mife, udoye mideo, mie udio. Menyama dipao, menyama dipao, mie udio. Oh baby lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro. Baby come lo lo lo.
I go look you all day, I go look you all night.
tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania.
You're now listening to the sounds of DJ Benjamin.
Hapa mujini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boy, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Tune it big, mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
Ndani ndani mara hamu anavimba, atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda, mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama, angaika kila kona.
It's gotta be God's number one DJs.
I remember mama told me, my boy, binadamu wanawema, watakuchekiaga usoni, ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Nifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, Joseph Mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Mwambia tunapita, so mikono juu. Najwa maisha safari, mibaro stefikaga, long way to go. Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari, kiangazi masika, jombu wa dote yako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo ni cheka. Enzi na vaga na mbili.
Asini kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga grabu bomba umbabia. Kanyaga slay queens kipisho ya bandia. Kivipa haeti madaifi na gimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada dek kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga.
Kamo nalicheza zangu
kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga.
Wanyue isi namba chafu.
Squeezy what you wanna take money, so me give me that ku posti.
Kanyaga,
kunitumia mi picha pigo gani, eti basi den ku posti.
Oh yeah yeah.
Kabisa rusi kuchanga changa, wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama buti la mugambo
kanyaga,
wafuruga mipango
kanyaga,
waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudada dek
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
baka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga,
oya kanyaga.
Yeba.
I like a simple style. My macho come meza kungu. And a deep pause when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila picha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
asubuhi mchana mpaka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
Now hear this.
Show me what you got.
Batia, 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 batia.
Show me what you got.
Say batia, 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 batia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a lot of this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink, come drive. Now why I take Uber from your side, oh. Body they do me like say I billions, 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 billions. Begging my money in billions, 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 billions. Be to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
Never see you no go sleep, oh.
Chaka.
I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi mchana mpaka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got. Oh yeah. Oh
yeah. Show me
what you got. Oh yeah. Oh yeah.
Show me what you got. Monica, lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh na 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 na. Go me a boy.
Thick bundles.
Monica, lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. He acha lezi tupande. One time tuwashe jiko kwenye kite. Hevilo nani kangamo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Ntalamba vilo lolo. Hevilo nani kangamo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Nitalamba vilo lolo. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Finya kona pika ngeta.
Ikibamba sana wabinduru weo.
Ngeta. Unapika ngeta, ngeta, ngeta. Finya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Fire band them, I miss a fire band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unago ni pasale. Unani ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba vilo lolo. Hevilo nani ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Nitalamba vilo lolo. Unafinya kona pika ngeta. Ngeta, ngeta. Unafinya kona pika ngeta.
Yeah.
Oh yeah.
Ngeta.
Mkomi yaro unapika ngeta.
Ngeta.
Oh na 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 na. Sikinya kona pika ngeta. Ngeta. Bilo meniweza na penzi lako. Nimelewa chakari. Wakajua kali. Mwaga maji ni kate kiu. Kinipepe. Nipepe. Mbasi leo tuko sana. Lakini kesho kusia chani. Uye. Mkomi ya robo.
Namaka.
Oh na 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 na. Sikini kuite koda.
Now hear this.
Filo meniweza na penzi lako.
Kinipewa
chakari. Mwaga maji ni kate kiu. Kinipepe. Nipepe. Mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane. Mimi nawe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupe
kupenda sio chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
For you, baby, wine, pani song, no. Na kupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio mwenyewe, wewe ndio mwenyewe. Wine up your body, pretty.
Doing it big, baby, mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
For your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wine closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Tell me baby, who's gonna die for you? In your life, who's gonna catch a grenade for you? Oh yeah, ni nani kama sio mimi? 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 Ibasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tuzikane. So let me be your love doctor.
Yo.
Na kupenda sio chocha.
Sina
kucheza muka. Let me be your doctor.
So much. Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, it's something so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
Nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo kuda na mchongo.
Yo.
Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You bend down a bend up. You bend down a bend up. You bend down a bend up. You bend down a bend up.
Mingi nani ya goro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mimboko, mbaka usoko. Dima kiwa kampu, ana stone proper. Alafa kiwa batu, ana dundosa. Pale downtown, ana dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba, nga miudai, miudai. Miupenda, napenda chako. Venye wecheza, nga miudai, miudai. Miupenda, napenda figure fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miudai. You bend and I bend, I find you and I feel like a veteran. You die, you die, you bend and I bend. 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 You bend and I bend.
Niko kidali yo shamba na chuna mboga. Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na rieng. Nazi tuna kama chengi kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kutuzangu za mboga. Kuna atakula nyoka wakichaka kitanda liko na sofa chapa chapa kichapa na chia
bomba. Venye wejibeba nga miudai miudai. Miupenda na penda chako. Venye wejicheza nga miudai miudai. Miupenda na penda figure fire ni dangerous. Miudai miudai. Miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
kana. Hapo nyuma na sidika mnafana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby
Don't
si
upanda na. Mix up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
Nika nikondonyo, nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na loft na piga koto. San pigwa ra loft upaka na joto.
Pana na, mina eo bas tunapaka na. Hapo nyuma na sidika mnafana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Shanda na, kanyi mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutaiwasha na. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iko ready imestedi nani?
Pana na, mina eo basi tunapaka na. Hapo nyuma na sidika mnafana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Pata meti yako lit bila pupa tawafist. Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu. Nanda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mboko bigi kamepewa. Dona nadandia ndai ura ura don don. Dona na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Pana na, mina eo bas tunapaka na. Hapo nyuma na sidika mnafana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby
my heart can never turn the light. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who see tissue now?
Vimbele, mbele.
Oh, I know bigger.
Kelele, lele.
Empty kujifanya.
Vire, vire.
Kwa sisi ya watu wezo. Oh, baby.
Vimbele, mbele.
Mane tantarira.
Kelele, lele.
Wanuknuko, baby.
Vire, vire.
Kwa sisi ya watu wezo.
And I want them to know.
Oh, yeah.
Hey, hey. You're the one I love.
I want to know.
Hey, hey. The one I want to.
I want them to know.
Baby, hey, hey.
Oh,
you're the one I love. Hey, hey. The one I want to.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me a one to see. A little kupa mama. I saw one baby.
You should get to.
Drop it down, baby.
You should get to.
Show me a one to see. A little kupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane tupatane, siri yetu ya ndani. Aga, unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler, emergence.
Images.
Oh my love, moyo wangu mwenzako mi mwepesi.
Mi mwepesi.
Nisije kufa, kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa usitishwe na ya.
Vilele, vile.
Oh, anapiga. Eti kujifanya.
Vilele, vile.
Kwa sisi ya watoweza. Oh baby.
Vilele, vile.
Pale tantarira.
Kelele, lele.
Mwenuknuko baby.
Vilele, vile.
Kwa sisi ya watoweza.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey.
One I love,
one in
the
north.
Yeah, yeah, yeah.
Masa
one I want, I want them to know.
Yeah, yeah, yeah. You're the one I love.
001.
Baby, unabila mfupa, unavyo kata. Malkia palipupa, wako ni
Don't it be, mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJs.
Shekunda lisi ya zanga, yani swadaka.
Madwiti twiti
hivi. Yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti, speedy mia misifungi begi. Tuki chiki chiki, we mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
We mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Tukufikisha hadi napotaka, basi ongeza manjonjo. Leo taratibu misi na garaka, mpaka majogo. I love the way you got it from me daddy.
You turn me, turn me, oh oh oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandi gondingo, oh oh oh.
Niko gele kamsumari.
Kwa nyundo ya kome, oh oh oh.
Nizungushie kausukani.
Drive me loco, oh oh.
Katoto bisi kuti kuti. Madwiti twiti. Kameja siya kati kati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy mi ya misi fungi begi. Tuki chiki chiki. Hey mama.
Na na na.
Kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo koja, nananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Nikosha mwili kwa maji ya madafu.
Nikosha
kwenye darkness when you handle. Professional wakuhendo. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart,
now this is what a real DJ should sound like.
Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madodo. My sherry coco, baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Masheri koko, kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
Sokota, jicho lako lege
gelegele inadondoka.
Nakuuliza
hivi una kamota panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza
pretty girl nasty. Nitasema sorry nikimbeza hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Mweke wembe takula kiporo. Nimeshapenda sijui kasoro. Jireme uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kwa paridi nipejo to. Yundo ituange koko to, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe, paranawe.
Lucia, Lucio, Lucia. Kia kama mjusia, Lucio, Lucia.
Usikafiri,
shake your tail feather.
Oh, usikafiri,
shake your tail feather.
Ekanya kamba mbiga dana planet. Dime si mama kilete.
Fanya kona bigia deki na manichone.
Jani, jani, kini.
Sema nakusa pakaro, mina kusa pakaro. Yani moto fire, kani ganda migano. Kani ganda migano, yani kama chawa.
Oh yeah, I like it wet and pimpy. Asema jamo kama baby. Kumpiga stiki yiki yiki. Sasa nyumbani ya pakali.
Oh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na. Body's on fire.
Oh Lucia, Lucio, Lucia. Kia kama mjusia, Lucio, Lucia.
Usikafiri,
shake your tail feather.
Oh, usikafiri,
shake your tail feather.
Sipendi baby shusha godoro. Godoro mwagondi kwenye wawawo. Wawawo asema ex wako muongo. Muongo nyonga pinda kama nyongo. Nyongo.
Yani unavonyonya mungu waduna kukwa nyongo. Nipe yote kama nifu sinipe rombo.
Ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Ikiserereka. Napenda ndogo hiyo, nandimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my G. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama.
Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka.
kumaliza. Mimi wakisha na bado mi wazima. Ambia Kenya Powers. It's not over. Wanzisha na bado miumaliza. Mindo wakisha na bado miwazima. Ambia Kenya Powers kaki stima. Zangu chio tamo luwezi zima. Flow ndani ya tamo siyezi poa. Hizi roots deep sana bana. Hata wale wa shamba wakushrap kuna venya wezi ngowa. Najipenda sana siyezi yowa. Kifanyi kazi kamewaka. Niufanyi kazi misi waka. Si trash lakini bado naitaka. Nikipanda stage wanaitani. Nikishuko wanajua ni mbimu. Mabao nyingi, check his scoreboard. Ubao kibao, no wonder wanna chalk. Bado nasikia imedos ban. Kurarana kura. Nasikia nini underage hata mjatoboa kuvote ban. Mapolitician wametugeuza machete. Venye huku kwa street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajikanga. Big brother tangu ni kue mchanga. So mini Isa we ni Habib na Manga. Kenya Loka, Villa Rosa, Camp Whiskey na Sijiski. Good MC, uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria boy design muse hizi samaki wanadai squeezy mini mselfish. Wamesau kukiwa stage late night nikipiga show. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi 50-50 adio Blakey. Na bring it back Z na move forward. Ambia promoter let a show man. Left is winter minjo snowman. Mita kuingia minjo doorman. Ambia na bounce wa zidi jumijo niko na doorman.
If you want it, buy you a range, ooh yeah. Pretty girl, you deserve it. go now. If you feel me flow, baby, I jana now. Here we go now. If you feel me flow, baby, I jana now.
Tato, can you walk with me? Baby, pick a love na me. Baby, can you talk to me? Tato, can you smile for me?
Baby, can you walk with me? Baby, can you talk to me, my baby? Baby, you know I love you, girl. Baby, can you walk with me, my baby? Hey, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey, hey, I need you, I need you, I need you, I need you. Hey.
You can get you all if you want, eh?
Yeah.
Put you in a jet if you want, eh?
Yeah.
Buy you a wrench, oh yeah. Pretty girl, you deserve this. Oh yeah.
Here we go now. If you feel me flow, baby, I'm jana now. Here we go now. If you feel me flow, baby, I'm jana now. Here we go now. If you feel the flow, baby, I'm jana now. Here we go now. If you feel the flow, baby, I'm jana now.
You're now listening to the sounds of DJ Benja. Doing it big, mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJs. You're now listening to the sounds of DJ.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ay, so when me the body with it, maybe girl I get with it. The body with it, maybe girl I get. When me the body with it, maybe girl I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble, boy. You give me this something, now turn it around and bring it. You're pressing it back and I know nothing if you push that button. My girl down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body checking to the limit. Once you point out to one little S to the base, step flat down and down edges. Is it?
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Full tie Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king, in a top ball, Larry. Man a big DJ, Hawks, Megan and Harry.
Oh,
and tease it.
I'm 90 years undefeated, ayy. He said he really wanna see
the
me
DJ
more.
Who's got
I
said that mixed turn to a crime scene.
I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me
you
for?
You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit when I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. All the love be so fake, but the hate be so real.
Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
Aquí, hombre, si quise no me llegue.
Miracle baby, zime nice na chachisha. Na shika jaba, dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Siza, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole.
Shalkido anaspin na mayen.
Ha, na mayen.
Kanidem anaspin na mayen.
Ha, na mayen.
Kakihoma na shikisha na mayen.
Kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita. Pewa tozi kunais tuenda dance flow. Najuka dupa umefunga nipe dhudha yo. Kisi nganga toka chini hiki kyangu kimese. Nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe. Ukimbleki naanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chalkido kwenye mic na zitema kwenye flow. Niwa bamba mnipe nduru niwa show niki flow. Niwa show niki flow. Niwa show niki flow.
Wamlambe
wamnyonye.
Ukianika na nua wa mnyonye Masilva.
Ukianika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole.
Does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take a road in your fancy car and make out in the rain. use you up. She know where you are, but I know differently. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you.
Moyo, ndo umekufa kwako. Ni mbaya hizo kauli zako. Eti mimi mtungi aruki kidogo. Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mkwa. Nikisha kupanga vipesa tu. Unanikata. Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mkwa. Nikisha kupanga vipesa unanikata.
Mwende hata
kwa mudanganya mama. Kiniacha sita kuja kupenda tena. Si kwa manati, si kwa mkuki, kwa bastora yeye hautegeki. Bububububububububu hautegeki. Hata kwa siranga ni mama hautegeki. Oh, napata tabu wewe hautegeki.
Ulinilaza guesti, nikapiga simu sikupati. Baby mbona mkorofi? Na kwa nini una fake promise?
Hautege.
Na jina ninikiwa naweza kwamba wendo mke wangu, ila anajua Mungu shida nazopata
kwako wewe baby.
Haki ya Mungu na data
kwako wewe.
Nishakupa unachotaka.
Mara tukani ukiwa na waza kwa taka sifa yani. Sababu vidogo ataka tukumbani. Izo tabia samahani ani tako sana.
Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mkwa. Nikisha kupaga vipesa tu. Unanikata. Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mkwa. Nikisha kupaga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama.
Let me be like I want you. Can I be back up on you?
between
the DJ who's got that mix turned to a crime scene.
Roll tight like grooms. That's how I like my baby. Like I like my chicken. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Got them closer to me. So much distance between us.
You're now listening to the sounds of DJ Benja. Doing it big, mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ. Doing it big, mixing up the hottest.